basitholile. Ngithi basitholile nami bangitholile. Times four ngoba sengikhulile. Uma la ngoba sengingenile bazoningi namakhanda kade sengivumile. Yekela abantwana ngoba sowuzamile. Mina can't get ngoba sengibambile. One day ngizothi sengishatile mara fere okwamanje ukuthi sengijulile. Ngithi basitholile nami bangitholile. Times four ngoba sengikhulile. Uma la ngoba sengingenile bazoningi namakhanda kade sengivumile. Yekela abantwana ngoba sowuzamile. Mina can't get ngoba sengibambile. One day ngizothi sengishatile mara fere okwamanje ukuthi sengijulile. Tyler, ngiyakubona. Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if uzospora ngoba mina lana ngi-top scorer futhi angisabi next naba nokubona. Basitholile ngithi basitholile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Basitholile ngithi basitholile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Ngithi basitholile ngithi basitholile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Basitholile ngithi basitholile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Inside ngoba sengibuyile. Basitholile ngithi basitholile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Basitholile ngithi basitholile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile. Basitholile ngithi basitholile. No sleep ngoba sengivukile. Outside ngoba sengihambile. Phakathi inside ngoba sengibuyile.